tadde kumabali nga Uganda yake gataku sio nokuzo olunaku lwa bachalo lwa badde olunaku olweggulo. Abachala bakubiriziddwa obutatwalibwa muyaga guli w'ensangi zino nga zino nno guva ku mukutu gimugatta bantu. Wabula essira baliteeke mu kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe ng'abakyala mu maka gaabwe, kibayambeko mukendeeza obutabanguko obweyongedde ensangi zino mu bitundu okwetooloola eggwanga. Obubaka buno buvudde eri avunaanyizibwa ku nsonga z'abaana n'abakyala mu yafeesi y'omugo mu bwaka muswaga bwa Kkooki, Oweekitiibwa Namata Margaret Lugalambi bw'abadde ayogerako n'omusasi waffe gw'asinkanye mu maka agasangibwa Rakai mu gandaalo lya ssabbiiti.
Ffetufumiikirize nnyo obuvunaanyizibwa bwaffe. Buli omu weekube mu ttooki olabe okoze otya ati kigyozannye mu buvunaanyizibwa bwo ng'omukyala. Abakyala tulina abaana, abakyala tulina okulaba nti abaana baffe basoma, abakyala tulina okulaba nti tufuna emmere abantu baffe gye balya mu famire, abakyala tulina okulaba nti awaka wayonjo, tulina okulaba nti tugemesa abaana, tulina okulaba nti tujjanjaba buli ndwadde zonna, okufaayo ennyo olw'obulamu bw'abaana baffe ne famire zaffe.
Ono era abakyala basabye okukulemberamu amaka mu kuyigiriza abaana baabwe eddiini, bakulenga batya Katonda kubanga mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera.